Black Market Records.
Hello. Leche baha. Ni swat. Sipate na kwa motive. Ni kuna kiki fulani hapa.
Nipe mkono, tembea na mimi. Sina mwingine, baby niamini. Nakupenda sana. Nakupenda sana, nakuamini mama. Nakupenda sana, baby love.
Napenda ukismile, your design very nice. Napenda iyo look unnice. Twende date, londa kushikia wine. Pin location, lo wacha ni kudrive. Niko kwa roadi, una flash ni kidrive. Weni bamba ndo mana nakutambua. Watoto wengi na wendo nilichagua. Nomeweza ndo mana nilikuchambua. Watoto wengi lakini ndo nataka. Sitaki ratu, sitaki ziviraka.
Nakupenda sana.
Ni wetu anacheza. Na we ni ndenga ndo mana sezi kucheza. Nikipata miss call sezi ilenga. Nilikutambo tangu ni kufinye macho. Nilitumia signal ni ite aerial. Missy bundles, mulas, kitu kama month. Ni ite wifi.
Tangu siku za shule nikikukatiaga, na bado ndio yule. Sijatoshaga. Nyupendo tu, na pass to you. Nyupendo tu, na pass to you. Nyupendo tu, na pass to you. Ni bahati na swat. We come na kupenda sana. Na kuamini mama. Na kupenda sana. Baby love. Na kupenda sana.
Oh,